Let's go.
Bagamba batiri, bagamba batiri. Bagamba ine, okay, nari mikonda. Kumite mwa fisa na fita kwa ba fena umbi.
Kopala.
Kamba mwingishu ufo na mite mwa nga mwa disansen na fena kunsenda. Bantu apia.
Yo drifter, pointed shoe no masokosi. That's something I would never wear. Ni makonda magelo bali thiki na bokosi. Penango mostly no underwear. Okay, back to the bars. Nikonda magelo bali na puti one kanga the back of the cars. I'll get back to the bars. Drama zenze za sira neze nende tenga zinango. Now back to the bars. If you can't give me juice, ni pase glugosi. I hate girls when you see and I'm a blue bozi. So up I'm in a bad mood. Monga sanem ni kambwiri ni zambo funa mahozi.
If you was so someone, did it if you fisse. Gani food for thought in Shinaf Sasa. Gani case mukot in Shinau Kasa. Ninkula Nariko Bekela Kalepilo. Nalobola Nadipila Kaleni Zero. Mwebe teacher thinking in Kalipamati. Consenai and the Sanga Kufama exit. Baze Gai Chiqueta Leloni sexy. The fire Magelo Badavaliko sexy. Temujele Patambia in Bazi. Tina game Mongandi never fazi. Wanita na maziwa ni donya mabanzi. Me I don't know.
Kaya.
Kiss B-side
bar. Let's go.
Inguila pa kwati chipoe mwaka unda. Noti soka ndende umfa kwati ni salapa munda. Ndemu na kwati ni ntuike sondo kwa vule nanga. Laini jipu kufite ndeno uwe kwati ringa. Naruba dedidi kumiona nobe nusho. Vekto shindika kumbo. Kepu sheka bush. Kalanda nobe anitishu wifunda wila. Ngafe ama saifa nobe vengi wa inela wila. Kepu sheka sama boy chari chari. Teta chinda mekuli. Nani nani nani. Gano this was in a gano be how be back. Hey, if you my nigga hold your back.
You know, Mr. Toko the town. Listen. Hapa kudi PM anga fike pali neo. Running vela laka ngati nyimbo ya raneo. Media wa jaji musa chipase beo. Criminal flow so uchipele keni seo. Kuyimba na wambili I think this is the last chapter. Weka ni chipaye ndia this is the last cipher. Moko moko flow so wale njitati saika. Wamone we dreni nebo MC fwai. Kwa ote kabore people we wanani langa njila. Hapo sese city kuma weze kutu. They told me use a head, ya baba sala ni mitila. Before I drop a verse, wafunika wali pila.
I got you. London Assad, Mr. Pablo Picasso. So I spit kwa tilimbi shetele kalula lula. Skill na limangile zip lelo nde mangu sula. Defyo njanga lefyo kolwe. Don't it chivele shindi chuda. Magelo ten panu manga messi. Your boy got class. Talking no kalashi plus I'm getting paid more than ever pile syllabus. Sisangwa na mayo so kafile kwa wala. Unless numero kapandula shidoni na baba. KT brain yandile fina matanza. Mano ya volisha so ya mbinja vika mumalanga. Working on my first album, ulense kai we na swaingu mina mapifi bantu fya palai we wini.
K-B-Dub,
J-Max. One more time, let's go. Better believe it. Ni pop stick all the way mpaka shiki. Ni nendi kwapa kwa tiguchi gonga.
That's how we doing it. Copa lot. Let's go. Dope as fuck. Precious name.